Yeah.
Run the boy.
Shut up a chance, born again, it's insane, shit is not the same. Si complaining, miacha blames, I'm embracing pain. Miacha tumba mbamba, kashudia some big change. Nianza kuona mwanga, surviving using my sixth sense. Wahisu kiamua fanya mamuzi, what you chasing. Unanza kwanza jenga ujuzi kabla pesa na connection. Panga your life script, upangiwe na wadao. Hutogo ikiwa wiki njua mejaa manyangau. Kaule chezo, kalegezo, kapoteza, change the flavor. Kakimeja, ukiteleza, acha domo kujieleza. Nobody cares, ujini nidhamu na kujiongeza. Wali unongea, yamini unachochote cha kupoteza. Yesiri kashiponda, resilient kama ndonga. Na study weakness za madui na jajaska kinyonga. I'm loving this, amini sina pressure kutoboa. Vyo nyingi bila clarity ndo mwanzo kuwa bored. Kunijaza misifa nkiwa siya shiba ni uchokozi. Jaguepuka kutumika fumushoni ya uye ndozi. Tabaki laid back ya chama boss we na ego. Tatukuta court house deli ya tuchoke tuna dribble. Kani hate usijichoshe hii ni calling sio tu kazi. Use kadhaa recognition having fanyi ni relax. Nipo deep kwenye process sipagawi na result. Kuzisaka chosho zote kati sim tu kusai.
I play blind japo nayona mengi kwa mboni. Akili natunza funzo kwani yaunayo machoni. Mfano chuki za ndugu toka udogoni. Au nafiki wa marafiki wanaoniteta mgongoni. Masikio yanachuja vya muhimu nitazingatia. Yapo kutoa jibu ina maana kwa sijasikia. Maana najua mengi zaidi ya wanayo ya hisi. Six sense tafsiri ya mambo inavyowakisi. Sio vibaya kusema kwa mini noma. Na kila nikichana ni ujumbe si nilishona. Silikona na la changamoto kasili dona. Nikishiba fusa ndo utawasikia mi nilimsoma. Legacy acha if you know what I mean. Kama Martin Luther King, yeah, you gotta have a dream. Jiongoze, jiongeze, jitafute. Tuko high, japo tuliambiwa iga ufe. I do twice, kila nacho choose wise. And I do it like, peke yangu unaitaka good life. Kama ujinga unataji na achia kiti. System ina wanyonyaji kiwa achia titi.
Black, let's speak no school shit. Wamebaki wanazubea, unatamani tawayone. Kesho yako kwenye tabat kuna giza. Hawaoni kitu zaidi bars. Tunawezo kufikili zaidi yao tuko far. Dadidi misha verses ina penya kama mshale. They call me big shot, na vome Kakabale level zaki legendary. Kama zila mako chale. Mina penya, mina fika, nta wakuta pale pale. Najo hustle, najo shida, cause I'm married to the game. Sipagawi maisha flani ya kwenye TV na ma fame. Man, these niggas think I'm crazy, kwezi ntoto za ma bands. But I'm better than these motherfucking niggas kwenye sense. Same ghetto, tatizo, I'm a different type of gangster. Niggas moving solid, seen a drama while I pressure. Gama niggas gritty, tumefocus kwenye paper. Tuna timba, tuna scooty, tuna yuti, tuna safer.
I say, I speak senses, kipata chances. Kila ngoma bass kifungo na some sentence. Open a third eye ni some then drop a lenses. Akili ndogo ngumu kuelewa napata tenses. Na siongelei iPhones kwani amoni. Mistari ko deep kinoma kapango la mboni. Stay woke, keep your eyes wide open. Keep on focusing, I might switch your eye socket. And I ain't even talk about it boxing. Flowny talk 624 licks una bleed kwenye eyelids. Mapenzi yangu juu ya mziki yali nipa mentors. Nikajengwa na suku J na juma nature. Haikuwa rahisi kujingiza kwenye peer pressure. Shule msingi kama chuo kikuu na pewa lecture. So now I'm going up. Nacha regas kwenye rap. Nacha njia kwenye mapu snari easy ku on top.
Si complaining, miacha blames, I'm embracing pain. Fokuto wajibo ina mana kwa sijasikia.
Wezo kufikili zaidi yao tuko far.
Mistari ko deep kinoma kapango la mboni.